amlela uwe nikinge kwa jua mvua. Nimechoka kuwa bachela, I wanna talk baba mama bora.
Bora.
Never give up baby, jiandae kwa piko kuchorwa. Ah, nisubili na uniamini, shenga mkubwa fela.
Fela.
Uwe ni kama mahindi shambani. Usha nitaka nyani na mama yangu shahidi my mami. Na vyo kupenda yani uwe ni kama mahindi shambani. Usha nitaka nyani na mama yangu shahidi my mami. Na vyo kupenda yani
hapo kikubwa barua
waipoke.
Barua
waipoke.
Oh, tunasubiri barua
waipoke.
Barua
waipoke.
Barua
waipoke.
Barua
waipoke.
Oh, tunasubiri barua
waipoke.
Barua
waipoke.
Ai, barua mayo. Barua nivishe nikuvishe pete tuwakondeshe
wenye roza chuma.
Nibusu nikubusu baby na deka udeke
mibuzi la kuchuna.
Kama penzi muziki baby wewe iti so. Kukupenda ni vita shaji baby share mambo. Uendo mama lao wanichezesha sebene na baki hoi. Penzi mboga weli mao walinogesha ili penzi na piga mboli. Uwe ni kama mahindi shambani. Usha niteka nyani na mama yangu shahidi my mami. Na vyo kupenda yani uwe ni kama mahindi shambani. Usha niteka nyani na mama yangu shahidi my mami. Na vyo kupenda yani
hapo kikubwa barua
waipoke.
Barua
waipoke.
Oh, tunasubiri barua
waipoke.
Barua
waipoke.
Oh, hapo kikubwa barua
waipoke.
Barua
waipoke.
Oh, tunasubiri barua
waipoke.
Barua
waipoke.
Nitaka nyani na mama yangu shahidi.